Jobe 19 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi verse 2. Koze kube nini hlupha umphefumulo wami, ningiphohloze ngamazwi na? Verse 3. Seningihlazisile kayishumi, aninamahloni ukuthi ningiphathe kabi na? Verse 4. Uma impela ngidukile, ukuduka kwami kukimi ngedwa. Verse 5. Uma impela niyazikhukhumezela kimi, niphikisana nami ngehlazo lami. Verse 6. Yazinike ukuthi uNkulunkulu ungihlanekezele, ungihaqe ngenetha. Verse 7. Bheka, ngikhala ngithi, ngubudlova kepha ngiphendulwa, ngicela ukusizwa kodwa akukho kwahlulelwa. Verse 8. Uvalile indlela yami ukuze ngingabi nakudlula, ubeka ubumnyama emkhondweni yami. Verse 9. Ungikhumulile udumo lwami, ususile umqhele ekhanda lami. Verse 10. Ungidilizile nxa zonke sengimukile, usiphulile ithemba lami njengomuthi. Verse 11. Ungivuthisele intukuthelo yakhe, wangishaya njengezitha kuye. Verse 12. Amabutho akhe afika kanye kanye, alungisa indlela ukuba angisukele, amisa nxa zonke zetende lami. Verse 13. Uthethisile kimi abafowethu, nabazana nami sebahlukene impela nami. Verse 14. Izihlobo zami zingishiyile, nengazana nabo bangikhohliwe. Verse 15. Abagogobele endlini yami, nezincekukazi zami, bangishaya umfokazi, ngingowezizwe emehlweni abo. Verse 16. Ngibiza inceku yami, kayingiphenduli, ngiyayinxusa ngomlomo wami. Verse 17. Umoya wami mubi kumkami, ngiyanuka kubantwana besisu sikamame. Verse 18. Yebo, nezingane ziyangidelela, uma ngivuka zikhuluma ngami. Verse 19. Ababeyizifuba zami ziyanengwa yimi, laba bengithanda sebengifulathele. Verse 20. Amathambo ami anamathela esikhumbeni sami nasenyameni yami, ngisinde ngokulambisa kuphela. Verse 21. Ngihawukeleni, ngihawukeleni, ninabangane bami ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile. Verse 22. Ningizingelelani njengoNkulunkulu, ningasuthi ngenyama yami na? Verse 23. Sengathi amazwi ami angalotshwa, sengathi angabhalwa encwadini. Verse 24. Aqoshwe edwaleni ngepeni lensimbi nangomthofi kuze kube phakade. Verse 25. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona, ekupheleni uyakuma othulini. Verse 26. Nalapho sesishabalele isikhumba sami, ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami. Verse 27. Engiyakumbona uqobo lwami, amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi, okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami. Verse 28. Uma nithi siyakumxosha yini pho, njengokuba impande yendaba ifumaniseka kimi. Verse 29. Yesabani inkemba, ngokuba ulaka lungolwezono ezifanele inkemba, ukuze nazi ukuthi ukwahlulelwa kukhona.